Metsi a bohlokwa haholo maphelong a rona. Ba bang ba bile ba re metsi ke bophelo. Fela ba bang ba basebetsi ba ntse ba hula ka thata ka ba hloka metsi a hlwekileng a lekaneng. E ka ba e kae phepelo ya metsi eo re e fumanang? Mmuso wa lena o fana ka metsi a mahala mo le dimitara tse itseng tse rekwang tsa metsi ba ahing ba naha ena.
Ke Tshepo Makgetha, Community Development Officer wa Johannesburg Water. Before apartheid, batho ba rona ba bangata especially ho ya ka south ka southwest ya Soweto le drop ya Johannesburg ba ne ba sina access ya di toilet le metsi. So hona jena challenge ya rona e kgolo ke hore re bone hore motho e mong le mong o fumana metsi, mme Water Service Act ya naha ena le yona e re bonyane motho e mong le mong wa naha ena a fumane metsi, mme ke plan ya rona, mme ke toro ya rona hore by 2008 motho e mong le mong toropong ya Johannesburg a bana le metsi a hlwekileng.
Lenaneo la ntshetsopele e leng Reconstruction and Development Programs RDP le ne le theetswe ho tshehetsa ba batho ka tshebeletso tse itseng tsa bomasepala. Fela ka lemo sa 1996 ha kena Growth Employment and Redistribution Programs GEA. GEA e tsepame haholo kgolong ya moruo ho feta ho tsamaiseng ditshebeletso. Bomasepala ba bodulong ba ile ba kenya tshebetsong molao wa ditjeho tshebeletsong tsa masepala. Ho kengwa ha prepaid water meter ho bolela hore o tshwanela ho lefella metsi pele wa fumana. Athe pele o ne o fuwa metsi mme ebe o lefa ha kgwedi fela. Ke ena Tshepo Makgetha wa Gauteng Water.
Bakeng sa batho ba ne ba sa patale le di-arrest tsa batho, re itse hobane mathata a mangata a nwana etsa gore batho ba bangata ba iphumane ba le credit bureau, ba sa fumane mesebetsi, ba kolota, ba fumana di-lawyer, mangolo a di-lawyer ka leng. Ho re etsa re le drop ya Johannesburg hore re tlo tshintsha tsela ya ho patala ya flat rate ya Soweto e ne imela batho ba bangata ba rona ba sebetseng, mme re ba kenyetsa mithara ya free paid ena e o fa metsi ya mahala a government ya 6000, then wena o iketse le ka 500 ka 10 ranta ha e ba o hloleha. Mme diareseng ke hopola e ka mayor o announce hore batho ba drop ya Johannesburg ha o kenya mithara ona jareteng ya hao immediately ba tla sebetsana le ho tlosa diarese tsa hao tsa metsi le sore.
Jennifer o dula Phiri, Soweto. Le mo prepaid water meter ineng e kengwe le mong tse pedi tse fitileng.
Le bitsa la ka ke Jennifer Makotsani, ke mo ai wa Mophiri. Ke tswa le tse tenke da le di mo tse pedi tsai. Ke dula Mophiri. Ha jwale a ke sebetse ene mesebetsi a iyo ke ketetse mesebetsing. Ke sebetsa ko Vets Technicon ka 2003 ka March. Ha pele ne re patala metsi ka flat rate, re patala ntho ngwe le ngwe. Go tshoki metsi a kopane le mtlakase le tsa dikgwere-gwere le ontsiwa ha melora jwalo di feletse ka ofela ka flat rate ya 157 mare hona je ha sa le ba kenya di prepaid water meters ar sa gona o botata ha ikala taba ena ikalile ka 2003 ka August re bona batho ba chika mikoti mo strateng ho etsa la hore ba thetse le box la mtlakase mo ileng hore ba ile ba senya mtlakase teng ra dula ka ntle mtlakase matsatsi a 2 ha re ya re ba approach ba re jotsa hore re o buisana le councilor ha re fika ho councilor ya re jotsa hore ho tshentshwa tsela ya metsi hobane di pipe ke tsa gale di rusitse then ba kenya di pipe tse ntsha and then ba tlo kenya le di prepaid meter then ra hana na le taba ya di prepaid meter ra mjotsa councilor hore I stop and to ahana we stopa ke mo rileng ra qala ho protesta teng ra to ito ya then some ya ma comrade ya rona be ba tshwariwa he
muso tshetsa ba ahi ka metsi a lekanyetswang ho litara tse 8 tse tsheletseng ka kgwedi metsi ana a ka lekana batho ba bane ka hara lelapa.
So ra sokola ke metsi a di prepaid because ka montlung ra lwana ha o mong a bulela pompo ra tsitsi ba rwa ya tsone tsa bulele pompo ene ke mang a rekang metsi ke mang a signetseng hore prepaid ena e kenywe ha o mnate ka montlung le bophelo ba sa le sharp hona tshe ko ha ino na le lifu go dinge fitileng o tlhoka fetse papa ke ena motho signetseng prepaid ho setse rona mo mathateng because le ka funeral metsi ao a ile a fela ra tshwanela o yo reka metsi a 50 rand re batla go bona gore a tlo re lasta from before the funeral until after the funeral.
Prepaid water meter ho tlhela e sejediswa bakeng tse itseng ho la Johannesburg, Durban, mmoho le Kapa le mo ditefello di leng hodimo. Ho rekiswa ha tshebeletso tsa metsi ho bolela hore taolo, ditshebeletso le tshehetso ka ditjhelete di shebane le kampani e ikemetseng le eo mosebetsi wa yona e leng ho shebana le ditshenyehelo e etsa phaello. Bohle re hloka metsi ho ka iphedisa. Bomasepala ba qadile ka ho kenya di-prepaid motlakaseng mme jwale ba nabela tshebeletsong tsa metsi ebe se se lokile bakeng sa batho ba itlhophereng
ke ramoeletse mohoji then ke mongodi wa samu province ya Free State and the prepaid water meters di bolela hore asitaba se dumela ho tsona se tshaba ka bo sona CI tima ditshebeletso ka tsela ya hore ha motho a kenyetswa prepaid meter ho bolela hore o tla tlameha ho patala pila thola metsi and jwalo ka ha re tseba hore boholo ba tshaba sa rona ke batho ba putsaneile hara kgwedi ha tshelete e le siko ka mantsamang ha sa tlola kgona ho ithekela metsi and ka tsela eno o tla dula boholo ba kgwedi a sa thole metsi ene re tsebang gore metsi ke tshebeletso ya bohlokwa hloko bophelong ka tsela e jalo re dumela gore di-prepaid meters ha se tsela e tlo thusa di le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa setšhaba gobane setšhaba se tlabe se tingwa tshebeletso ya bohlokwa hloko bophelong
e be go teng tsela e nngwe ya go tshetsa baagi ka ditshebeletso tsa masepala e tshwanela e be e le teng
rona re le mogatlo wa ntho wa samu re tshetsa setšhaba ka tsela ya gore re na le resolution kapa qeto re fitletseng congressing ya rona e fetileng ya naga e leng the 7th National Congress re tseka gore go be le ditshebeletso tsa mahala tsa metsi basebeletsi kapo setšhaba se thole motho le motho family nngwe le nngwe e thole 6 kiloliters ka kgwedi e nngwe le nngwe
ntle go metsi tlhabolo ya lentle mmogo le taolo ya matlakala bophelo ba baagi bo a ameha sena se bea tsietseng maphelo a rona le a seng a ameile ga botlhoko ke lefu la kwatsi ya bosololatlhapi le kokwanatlhoko ya lona ga re tshotlhentse le o fumana tharolo ka ra setšhaba le bo masepala ba rona e ba le rona gape bekeng e tlang ga re tlabe re sheba se entsweng ke thekiso ya dikgwebo basebetsing ba basadi